go get em. Times for the money, my GS to keys. Up in this one, I'm on it. I'm on it. Siandiki malain line shrine, ila mkiandika historia ya muziki mindo punchline. Hata Hitler alikuwa mwandishi, nazingatia jamii misi zingati uandishi. Hata kwenye pilau la msiba mina zingatia mapishi. Sifundishi na masisha kujifunza kibishi. Baba mtumishi, baba sina ndoto ni na moto, naunguza nyasi mpate pakulala watoto. Napotaka kusikia uongo mkweli na kaa kimia, najua mtataka kusikia mnachotaka makima. Hey, I'm on it. I'm on it. Hey, I'm on it. Hey, I'm on it. What's top on my doorway? No matter what's top on my doorway. No matter what, what's top on my doorway? No matter what's top on my doorway. No matter what, no matter what, no matter I'm a big great, big great. Life is what you make, ain't no regret, regret. My game is me going around the planet. Won't stop until I be the black Billy Gate, Billy Gate. International, I see me. Sibiza wale na leta umimi. Makeni meme, avunja zi boda za Berlin. My brother, my boda, Lagos paka bongo. Africa sitoki, nipo loki, na uza mambo. Mwarusha mina mambo, kolabo ndo hizi na sina bango. Toto peleka jando, unyama kitambo. Yomba ini chanjo, msikae chonjo, kae ni kando. Hey, I'm on it. Shit, no label kunmilik, no na label na milik. Na kamogo kule streets, ama rappers wanna be. Wana zungumzia flow za watu, ama flow za kafa, ama flow za rap. Mina tengeneza flow ya cash, meza haina gavi poro. Mina kula vitu fresh, ini killer, sio tetes. Kata pila, bomo stress, I need the Pablo Escobar money. No bank account, no shortcut, wapi contract, no cut. No mtu wakato, my money, no way. Anyways, Joe McKinney way. Every day is Joe McKinney day. God is great, so I'm grateful. Replay. Replay. Hey, I'm on it.
I'm on it.